xarumo ganacsiga ee magaalada Baydhabo ayaa ahna lagu daremo isbeddel horumarineed iyona magaalada lagu hirgeliyay xarumo ganacsi oo shal duwan waan horeeyeen ku jirnaa magaalada taasna sheentay dhalinyarada deegaanka iyo reedan maalgaladan deegaansho markii lagu hadlo waruuyeen kala gado qaybo shal duwan ee dharka ragii iyo dharka sports ko siyeeda iyo anga dayan dhalinyarada ka yelan magaalada Baydhabo waliba oo kaalin ku jirana in bulshada magaalada Baydhabo iyo maalintii ilaa hameenkii inta lagu diro xiladeba iyo siyeedan ku dukaameysadaan iyo oona taasi tii qayb ku ahaa kobaca ganacsiga deegaanka iyo sugow ka amaanka bulshada hana kumida dhalinyarada ka shaqeeyaan caruuyenka ka yelan laamiyada magaalada Baydhabo way baraadi warlaadeen korbiyana sida uu sayay ganacsasho xuliyaba iyo ka kordhiyay magaalada iyo muhiimada bulshada aan leeyin
waliba kumida walaan gadaana runtii hadii aan fiirin dhinaca dharka caruuyen horta ila raay waliba nasajarta dhar iyo kaba iyo electronics iyo shopping barkii waliba kumida meel raay barkii oo yaalka iyo dharka dadweyn iyo dharka balaandaba iyo meel raay waliba kumida dhinaca oo kabana saasamal naskidaran waliba kumida kaba oo yaale kaba dhaxdhaada iyo kaba dadweynba iyo kaba balaam oo haddii heesayaan in gudamay moodale caalamka dal qaaday haddii aan fiirno dhinaca electronics electronics ma sha Allah idan darar sida mobilada amal masha Allah hadda idan darara meela raay runtii horta su'aal feelu taas aro baraka fashion wali bal fureerta lamaad kunto mishanta daton shagaayt meela raay sanad sanad kun dam yaan gadaal meela raay wax soo saar shan gabadanta inkastoo meela raay sanad kun dam wali arko gaabe dare sanad ay kor horta masha Allah idan ninka feelay suuga ila raay boqol kii boqol idan ninka feelay dhalinyartana zayda walan gaabay masha Allah idan feelay dinaa dalab ka hole feeray meel raay caalamka wixii sub caalamka jaalay leeyahay or aruun waliba leen ku baahan yahay horta update ay too meel raay walba Dubai iyo caalam ka hormaray oo la qaada oo intuna shaqna wal kasteeska dayan meel raay oo update walaa tusaalahan sheekii uu nahayna ku nood gareysan markaas ku baaday in dalawaan mise sawiranay sheenaan sawirkan amalnay dalawaan yaraan sawirk saasan dalawaan meel raay dhalinyarada walaan baan in saasan la ganeeyo
markuu ku hadalno dhanka iyo libiska dhalinyarada ma libis oo kaliya gadaasana mis wali bajare ee dharka sports ko isin markaas ay tii dhalinyarada xaq dhawaaya sano si ay isin ku gaadayaan
meel raay salaam wali bakuma dadna sports ka finaanado gadaan iyo boomooyin ko aan adeeg meel raay koox kasta meel raay wal hele oo ad caalamka hada champions iyo world cup ka daan liki dheeli amal meel raay update aad meel raay dhinaca sportska had waliba kala ayna bonoonanka sportska meel ana aro barak fashion dadka macaamilka ka dhawaad gacmo furan ka dhawaada intaba gadaan meel raay shopping kulisho walba ku dhamaada walba shopping la raay horta meel raay season lanki arooda ko yar kore ila raay walba gadaan shopping barfuna qaala gadaan waliba kumida barfunada alwasam kulli oo aad habay meel raay waliba kala kumida legend kumida nice feeling kumida waliba kala kumida rayan baris kumida meela raay waliba kumida aad oo barfuna hadda aan ka darnay barfunk sore leey oo hadda cusub caalamka hadda ku cusub meela raay ganacsada macaamilkan hadda ku cusub iyo hadda barahayn barfunk oo special ay gar oo sore magaca ila raaw meela raay meela raay macaamilkan hadda baran hadda ila raaw
bismillaah ar-rahmaan ar-rahiim awla salaam alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh arawadan way baa adalsan tu darkanu gadaan may waay tiin si aad iyo taaki iyo finaani maali iyo malaray qowa iyo shaatiyaal iyo barfuun iyo adar iyo saabu iyo malaray qowa sports ka malaray finaaniyalka oo karamiyalka boomiyalka nigista aan is jiraan ay malaray may dheeri ninay magandaray maamil oo nilari reen oo iyaal oo dhalinyaro aya malaray toosun ku mukumare dadkaasan u milari reen maana walaa talabaadayo in dirdaan jira haa may kumada kooshaas may kumada malaray malaray suma malaray sukumaanka kumada walaa odyaalka jaakiyaal ku biinka kumada koofida barawiinka kumada odyaalka walaa oo kaarka haruntii kuwaanka may ka yaale istaamilkan wallahi ma sha Allah ayadan faylay may badan dhalinyaro badan dhalinyarada maamilkaana sanin alaab alaabtumaan ku waana mudsiin quraan la maharo mado iskiirin sadubu waana iskiirin maynin ku waana mudsiin ay habku oo meelan gaad ay kusta maaqula nanki oo aan ku sam dadka waaba adeeb iska saasan walaal aan ku raaki oo kalana sidii oo dadkan ganacsadaan laakiin kela kasaba way kasaba kusto hal maqoole kankaana aadi kusto way dhawaale kin maamulka.